Foto ɗiɗabum e nder ɗum habaru. Ɗo to on ndari ɗum foto ɗiɗabum, on giya yimɓe ɗon joɗi yeso nyako mawɗo. O nyako mawɗo hanko woni Annabojo Musa. Annabojo Musa o lili ɓiɓɓe Isra'ilanko'en njaha ndaroya lesdi ko ɓe ewtoya lesdi Ka'an niyanko e lesdi ton to jomirawo waɗani ɓe alkawal to ɓe njahata. Nde ɓe njehi ndi lesdi ɓe ngarti doyi e risku iri ɗum lesdi ndi. O ngiyay ɗon ɗiɗo obbinike ha yeso o nyako e dokka mo habaru belɗum. On andi ɗum e habaru ɓe dokki ɗiɗo en mbi'i jomirawo hokkay en ndi lesdi mboɗundi dufori ɓiraɗam e njumri ngodundi ɓiraɗan e njumri. Ɓe dokki habaru belɗum, ɓe mbi lesdi ndi ndi mboɗundi, nden ɓe mbawa nyamuki lesdi ndi. Horiɓe bo on giya goɗɗo on efti jungo muɗum dow, goɗɗo bo waɗi jungo muɗum ni nibano yo wi'a yiɗa. Iɓe mbi'a ndi lesdi ndi ɓuri yimɓe ɓen, ɓe mawɓe ɓe ɓuri sembe meɗen. Ɓe njehi e nder gikku tiya noɗɗinki, gikku tiya rokkuki gonga. Ɓen ɗon hamɓe bo jomirawo hokkiɓe njoɓari ki ɓe nuɗɗinayi, gam majum ɓe mbawa yaki nder lesdi alkawal. Amma ɗo bandirawo am, ɓe nuɗɗinɓe ɗiɗo hamɓe ɓe njehi ɓe natti lesdi alkawal. Non bo ɗum woni misalu, nuɗɗinɗo yaray har wuro aljanna, mo nuɗɗinayi bo mayay ha halka e nder wuro tampere muɗum, nder wuro hite muɗum. Jomirawo sheniɗo yoyiɗi en lattoɓe nuɗɗinoɓe, andoɓe nuɗɗinki, hokkoɓe habaru ɗum gonga na ɗum kulol. Ɗum nuɗɗinki ɓe, ɓe nuɗɗinayi ɓe fuu ɓe mayi nder ladde, wala keɓuɗo nattoyi to lesdi Isra'ilanko'en lesdi ndi alkawal. Enen bo joni lesdi men ndi alkawal hayri woni wuro aljanna, nuɗɗinɗo fuu heɓay natta.